Nā awe pei o le lā se whā a mai po se whā a mai pepesi. Ia le ata o se tā mai titi e lima tausanga le matua mai le tāulanga o Aleppo i Suria. I le vai aso na te nei. O le tā mai titi o Omran Dagnish. Na whasau ina mai se pomu na o sofa ia i le whale o lona a inga i Aleppo. Ma o lona ata i le teimi a o tongo fitia o ia, po o whateritali e tongo fitia o ia. Na pueina matu uina e se tansi ilunga ole upianga ta wha ilangi. Na iloa i ona fōlinga mo ona manuanga, le tūlanga a whaina na iai ia Omran Dagnish, ma na maua inisi o li poti, e whapea o ia ma le tele o tamaiti, ma le toa tele o tangata sivili i le tāulanga o Aleppo o le laumua le o le atunu o Suria. Ua tele aso ele o maua se mea ai, ma o le tamaititi le nei, e iloa lava i ona fōlinga, o le tamaititi o lo ola i se tūlanga la matia. O le taua le nei, ua lima tausanga o whaiapea i Suria. O lona winga, o Omran Dagnish, ua lima tausanga lona matua, talu lava ona whānau mai o ia, na tele iloa se isi o langa. Se i vanga nā leo langa o se atunuu o lo oi se taua. I leo sofa ia i pomu o pulufana le le maua o se mea ai, le le maua se suāwai mamā. O lona ia lava o langa i le lima tausanga talu ona whānau mai, pau leo le mea ua ia mōli mawina mana iloa, o taua ma whevaevae inga. E le o le file mū, e le o se aonga. Ua wala au ina malo au whaatasi tu uma o le taua le nei, ai maise le military a Rusia, lea ua a wai i le taua e au whaatasi ma vaenga au a Bashar al-Assad, le sa umia le tofi peresetene o Suria. Ma ua wala au ina malo au whaatasi, ina ia whaava noa, sina whaase fuluma le valu i tu lai le vaa yaso, ina ia mawhai eio na sao fesoasoani o mea ai, o le vaiinu ma vaila aua tonga fitinga mō tangata sivili i le tāulanga o Aleppo. Ua whaitau māsina ele o saoni fesoasoani o mea ai ma vaiinu ma vaila aua tonga fitinga. Ona o le tūlanga la matia i lea afia o le auwhinga aluenga fesoasoani mai i pomu ma pulufana o le taua epe ona whaanga solo nei. Ua whaalia le matanga aluenga o le puipuinga i Rusia, o le alato waloa ia le fasfuma le valui tū lale nei, e tāo fi ai o safa inga ma ia whaasao fisoasoani mō tangata sivili. Nā whaalia Stefan de Mistura o malo au whaatasi le tūlanga pangatia o loo ia i tangata sivili Aleppo i Suria le taimine i.
In Syria, what we are hearing and seeing is only fighting, offensives, counter-offensives, rockets, barrel bombs, mortars, hellfire cannons, napalm, chlorine, snipers, airstrikes, suicide bombers. Not one single convoy in 1 month has reached any of the humanitarian besieged areas, not one single convoy. And why? Because one thing, fighting.
Se suyo malo au fatasi olo o ngafa male tulanga o fesoaswani i Suria, Stefan de Mistura. Na lolofi le to atele ilungo le internet, e faiti o inai tu umo le tawale nei. Taluona faalia le ata olele i Omran Dagnish, maona manuanga, ma le tūlanga ua yailona ola taluona whanau mai. Na faalia Dr. Muhammad le fōma ina tonga fitia manuanga Omran, ua tatauona faailua i le lalolangi. Le tūlanga ole faita wafe o isi tamaiti, ele i faasao ina ae na fasiotia. Le toatele le faita use la wafe, iaso uma, taluona amata le tauone nei, i pomu, o osa fa inga, I le taua i Suria.
We need to tell all the world about these thousands of stories, maybe more wars from that of Umrah.
Dr. Mohammed, o se tasi o mōli mau i le pōmuna a fiai mō ia Umrah and Dagnish malona ainga, na ia tā ua le taimi na pāi le pōmu. Na whaasau i nai Umrah ma ia ai o le toa tele e au fiai le ainga o le tamaititi na le i whaasau i
nai.
I was close by. I saw a flash. He was scared. We saw body parts, people being pulled out. We're staying in Aleppo. We're not going to leave.
Taluana mata le taua lenei. Ua ova i le toa se fulu miliona tangata anu ua Suria, ua malili wai, pe avea matangata suulu fai, o loo suulu suulu solo. Ia tunu ua Europa, onisi, o loo tau mafai o na ulu fale mai, i au se talia nei.